ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heɗɗiɓe iwde studio tamani ono e jaam Bocar Souriye tun tan ko wari goduɗi e ñalawma o yimɓe em nelaɓe en nambi abbaɗa lelnata malfe so wonna kaldal waɗa hakkunde mabɓe e laamu o tafon caggal haalaji président leydi français o yontere ƴaɓɓini nde en caggal gawo ko ndenno tumbutunkoɓe e mottinkoɓe ɗum puɗɗi jidal muɗum en keñen tumbutu dow kawral ɓiɓɓe leydi ndi en batu keeriɗo gannuɗo bamako o rimi o ɗo ɗiɗo jiide dental leyɗele europe paabima tabitinde ndenno jande soldati en ko yaata e temeɗe joyo dow hono no warno walde warrete en nde woni tato ɓerde koɓe mballiri leydi meɗenen darde téléphone ŋaji le yilwere ndema ndenno baale remoɓe mali ɓe ana jiidanno e barkani en banggal yeɗugol haalaji dow dabareji ɓe pii ndenno hono de dañal mabɓe e kañe e yeeyugol ñawele mabɓe bisimilla mon e studio tama keƴaɗo ɗum woni burdam en emnelaɓe en notima hono ko hoodejo leydi france wiɓe lelna malfe faaɓe kalda fuɗɗa ndenno kaldal fuɗɗa hakkunde mabɓe e laamunkoɓe mali ɓe ko goto e hoorejo mabɓe ambiri agrisa wi souleymane kenzas tibe hunde fuu wawa lelninde ɓe malfe so wona ngal waɗata fon ndenno keɗoɗen ousmane dikko
wona se won ana laato min mbawa wartude e politique saabe fay wonkiji amen ndenaki tafen kana kaltidal waɗa yimɓe kawra e gotol kaɓarde joppaka nde kawral waɗanno to tamara setto hitande 1991 kaɓarde joppaka paade timmoɗe kawral leydi fuu hitande 1992 kaɓarde joppaka nde kawral algérie hitande 2006 caggal ɗeɗo kawre fuu woni ko kaɓarɗe joppa ley ko hawra e mum ko saabi joni min joppa kaɓorɗe min mbawa natude e politique saabe fayse yoga ana hen minen miɗen goni e ley wayde deƴƴere wayde deƴƴere wona ley kidal tan woni ana ley bamako du ana ley mali fuu e oɗo saaha kana mali deƴƴine kana ko woni hen ko laaƴi fuu larwe moƴƴintine minen caggal kawral wagadugu min goni wiyali kaɓorɗe joppete ɗon e ɗon kaɓorɗe joƴƴinte so kawral waɗi e ley kawral wagadugu ngal du francis signini yo seede
won nokkuje ɗo jande fuɗɗi e ley laamu kidal o beete hannde gouverneur o holliti wiide l'école udditama année fistétaliste kañi e abgal hokko hooreɓe kidal ana gondi e fiide dabareji ndenirɗe kidal tafon ndenno fade jande fuɗɗude toon sahiɓe ɓe ɗum ana e jidal fa kawral heɓe e ley haala gouverneur o l'école udditan e ley kidal ndenno e ley yontere waror nde en kaldal dow tabintingol kawra ñiɓugal sahal mali to ana wonda fa han caggal jonde waɗunode gawnde joni tumbutunkoɓe e mottinkoɓe dow puɗɗi yiidude keñen tumbutu fa ɓe mballi fo ndenno kala ko laati himmeji mabɓe leydi ɗiɗo région ŋaji ɗiɗi batu keeriɗo gannuɗo bamako o rimi lewnovam ɗum ƴaɓɓidinu en rimi o ɗeɗo jolle kala alhuseini alhaji kanko mo landodiri e seku sangari goto e ɗeɗo baali tumbutoto en keɗe ɗo oumar waygal o
ya de région bonandaji gaɗi ley leydi meɗen ɗi sanne nokkuji fuu ɗo bonandaji ɗi ɓuuri wadde ɗo ɓe yimɓe du kañum ɓuuri heɗede dina ko heddi ley leydi ndi ko hayaɓe kaani heɗede ɓe paame yallah hoɗum waɗno toon wakkati bonandaji ɗi nde ɓe kettinedu ɓe kaala hoɗum waɗno toon wakkati bonandaji ɗe fa keɓen jaam e deƴƴere warta ley leydi meɗen ndi yallah jaam e deƴƴere ɗon heɓa ñiɓude ley mali batte ɗenɓe du landa ɗenɓe yallah hoɗuɓe kaaja ɓe kaala hoɗuɓe kaaja saabu jaam e deƴƴere wawa wadde fe caggal ɓe yimɓe
sallu heƴaɓe dental leyɗere europe mali ndu en saabi mbini jande ko yaata e soldati en temeɗe joyo fandande jande yo waɗude kulikoroto waɗna kulikoro yo famminde ko yaata hunde fuu ko walduno walde warrete kañen no rennerte e ley mayre ngal guɓal woni tatoɓal janginagal europe mbiyaɓe sigi ɗum woni eddi e ley fulfulde sumana kanko nayete keƴaɗo studio tamani joɗiɗo kuligoro kanko neldi oɗo kabaru keɗeɗen ousmane dikko
cagite ekkitagol golle guɓal soldati en noddiragal sigi manda eɗata e fulfulde timiniri hokkugol ekkitiɓeɓe mede kañum ekkintimɓeɓe nde yambere timmoɗe ɗe ɓe ñammini ko kamɓe soldat en ɓe ɓe ekkiti ley wattu jande mabɓe nde heƴaɓe leyɗe union européenne ley mali ekkintiniɓe ɗiɗo golleji ngal guɓal soldat en temeɗe joyo haɓatoɓe ana jara koyɗe daraniɓe kaɓorɗe nawtorgaje felloɓe kanuji commando en kañum e soldati en dow fawarde e laamorde muɗum ngal guɓal woni tatoɓal ɓe heƴaɓe leyɗe europe janggini caggal biyete meɗe waraba kañum e élu naɓade saaha leydi men nde ɓe farasi ɓe imminno walde indirande isre ngol ekkidegol fammini soldat ci en mali no gollira no kuufirta nokku no mbawarta anditinde e wallodirde pati wayɓe keɓa sago soɓe cuurti balɗo sappo guuɓa soldat ci en indirangal edda ɗum ne sigi ɓe tawtoya honoroɓe maɓɓe nokku wolde ɗo ɓe kasindina jomɓe ande temeɗe nayo leydi union européenne leyi sinuji nogae tati janggini ɓeeɗo
ɓeete hannde sandullo ni humanniɗu kabaruji mballude yimɓe ɓe ngala bawɗe facciti heeƴo golleji mum faa golleji maɓɓe ɗi njooto ɓe keeƴoto ɗi ley hakke duuɓi tati Ousmane Diagne Touré yewtidi e kati cam nden noon kati cam gooto e hoore maɓɓe keɗe ɗen Ousmane Diko
goo heeƴo yo dabara ko yiɗa banngal ndiyam nguure jannde canan fawarde e ndenaagu e ɗum huuɓa geɗe jeenayi ko heedani jama e tiiɗallaaji heewti yo ɗum dabare duuɓi yaafa e duuɓi tati yo ɗum dabere hitaande fuu wonno ka joni woni arande e dewdarde faa huuɓa duuɓi kewɗi sabe so aɗa yiɗi sakkaade kutteji yobere kana caɓɓoɗa hitaande asa faa annda ɗumne kana huuɓa duuɓi waɗi so ɓe ngardi ko duuɓi faa tinnamuya laamiɓe kañum e walloɓe yimɓe ley aduna faa ko warata ɗiɗo engaruji ana cela
ɓedde hannde ɗum nenno bamako ɗo enno barkani en e jeɗirɗe haalaji noddodiri e jiidal baale remoɓe mali saabi hollitama wiide darde téléphone ŋaji le yirwere ndema ana ɗuuɗi fa sanne Ousmane Diagne kanko mo landodiri e Boukary Ba hoorejo e fedde ndema e jiɗnirɗi ndelle e ley humpitigol ndenno dow nafa ɗiɗo golleji keɗoɗen Oumar Waygalou
letiqeɗen
gondi famin jirwine demal saabi sa ƴeewi ɗum eɗen jogui ɗo ande dow demal ɗum eɗen gondi e yirwinde ɗum sa ƴeewi komin jogui koye hoore muɗum ɗum ko noddirte tikki ko yo ɗum hunde no watta fa kabaruji heɓe hakkunde codoɓe kañe cottoɓe fa kabaruji ɗi ɓeyda yafude hakkunde mum en wona honno jama o minata no noon woni saabi sa ƴeewi hannden ndemowo fuu mo jiiɗa fa no jogui téléphone hay téléphone o yo hunde amen minen jaati noon téléphone o ɗo aɗa wawi fabade hono hakkunde yimɓe kamɓe ndemoɓe ɓe aɗa wawi du fabade ɓe faɓe anda hoɗum woodi ley luumo hono hunde nde sottirte hono ɗum worri iɗum famoɓe du faɓe keɓanoɓe cottira kulle maɓɓe ɗe kañe faɓe keɓa ley hen nafa
jokke heɗade fa hannde Oumar Waygalou dow no Allah haali jungo ratal tawakali janggo ley mali
bomako matam nangue beete janggo tawede ɓuɓol waɗan beete janggo fuu fa ɗum yaaha degré ji sappo e jeegom ley kikiɗe ɗum yahan degré ji noga e jeenayyi kammo laaɓi tawen fa ley jamma ɗum yahan fa e degré ji sappo e jeenayyi fuu tawden ɗum ɓurata ɓuɓude tawdeni jakkanama degré ji sappo e goho gawa jakkanama degré sappo e jeenayyi kañe motti kayi jakkanama degré capantati kañe sigaso
sakiraɓe on kumpitama wiide yimɓe e nelaɓe kamɓe ɓe mbi a baɗa ɓe lenata malfaçon a kalda waɗa hakkunde maɓɓe hooreɓe leydi ndi en nden no caggal gawo ndenno tumbudunkoɓe e muttinkoɓe ɗum kamɓe ɗum ɓe puɗɗi jiidal hakkunde maɓɓe dow kawral ɓiɓɓe leydi ndi en dow batu garnoɗo bama ko ɗo en ila lewru novembre ƴaɓɓindu en dental lenɗele europe paabima mali fa hande tabintingol yi yalla soldat ci en ana jangguino ko yaata e temeɗe jeyo maɓɓe dow no walde warrete kañum en no ɓe ndennotoɗe maji ɗum woni jande tato ɓerɗe waɗɗule leydi meɗen daral téléphone ŋaji ley yirwere ndema nden no baale remoɓe mali ɓe ɗum ana e jiidanno e barkani en banggal yeɗugol haalaji beeta hannde on jarama